Black Malaika.
Lick touches on the beat.
Tunata futa tukipata tuzitumie. Hivyo ukikosa usiumie. Usikate tamaa.
Tuna roll January to December Bish na saka pepe na kumbuka nlipo toka Mkuku mkuu mpaka jasho lina toka Oh my god
Can I feel my pain?
Thanks for my god Bado na pitiye vikwazo I start from the body now I'm here God I'm grateful Thanks for my family Now we pop champagne Thanks for my fans You make me be proud again Yeah Pambania, dozako kutimia Pambano nyesha nia Some niggas don't fear Uskai kwa kutulia Go hard, go fight, sit down, we now
Tunatafuta tukipata tuzitumie Hivyo ukikosa usiumie Usikata tamaa
Tafuta
tukipata tuzitumie Hivyo ukikosa usiumie Usikata
tamaa
Usikata tamaa Tunatafuta tukipata tuzitumie